Yeah, boy, DC.
Westside Music.
Lions
Blog.
In our Blog house. Net.
Yeah.
It's quite well, the most wanted. Rich kid, Barote. Otherwise, Luna Luten. Down, let's get it.
You're looking so nice and clean, can need you fire. Ah. Bako super super kuti walinya wewe na yeah. Dem a change your dress in the character. Kuti uli hule snatcha. Muzika ufela kelacha. Kelacha, kelacha. Live your life for me, nevi mwasi bikini yeah. Statu famu koko tweti nezi kamini yeah. You only live once, lise usapila. Don't let them judge you cause you are different, mommy. I tell you, sikuli haula takuti na uli hule. Sitele zizega vulela bupilo bo mami hule. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Yo, akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Yo, akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Yo,
yo,
I tell you, secretly,
give me time. Yeah. Alright, check. Muli kili ule akifashoni. Vakala mafotwe mubonanga fafoni. Na kuyena nibonanga zemu savoni. Vakala kamini mujajinge mutu kamoni. Go, kikusi ya lela wonto. Kambe mwaziva mwa kontoro lela poto. Nemuka kupa kumilonga mwapoto. Konova saliva muska ikeza butoto. Yatina bikini kili ule nikutwe. Minavoya mina madameji malukwe. Hamu musie yo kifureshi kukwe. Halusii wakache kubobe kukete nkukwe. So mami kipitapu. Ubavali ulihule vanye makozu vafeza mishapu. It's your life, hava kueza this skin. Itineleto na tu magistrin, kona fasho.
Ha ha.
Esi, so kona sell.
Sisele zizema kunela kupilo kuma miule.
Ya, ya. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Yo, akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Yo, akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Akili hule kifashoni. Yo.
Downloaded from westsidemusicblog.net.